dhammaan asxaabteeda meel walba duruuda caalada ka joogtaan weli waxaan ku sugannahay Luxy Fit and Wellness. maanta waxaa ila jooga walaalahay oo shaqo loo qabtay gabdhaha soomaaliyeed walaashii ikraan iyo walaashii ladan gabdhahan maanta shaqaa loo qabtay waxaanu kusoo dhaweynay Luxy Fit and Wellness xarunta loogu talagalay in garanaysaa gabdhaha waxyaaba badan haday tinta noqoto haday wax walba noqoto meeshaanad ka helaysaa marka waxaan leeyahay walaashii ikraan soo dhow walaashii maanta ka waran Luxy Fit yani
maanta aniga maxaan u imaaday inay vitaminyaasha iyo mineralyaashayda la fiiriyo waa lii baaray daawooyinka waa lii siiyey and it feels good
maasha allah
ha kusoo dhawaada Luxy Fit and facial therapy ajiro there's a lot of things that they offer furan kusoo dhawaada and location ka waa Parklands thank you
sidoo kale walaashay London in the house ayaa inala joogtaa Maraykanka ka timi xoogaa af Soomaaliga si wax uma taqaan Ingiriisi ku hadashaa ana u hadlaya waxaan leenahay walaalayaal ballanteenu waa Luxy Fit and Wellness meeshan waxaan ku ruuxa xarunta loogu talagalay gabdhaha Soomaaliyeed meesha waa meeshaadii haddaad islii degan tahay haddaad Suudsii degan tahay haddaad Kilimani degan tahay meel kasta aad joogtid Kenya Mombasa waxaan rabnaa inaad meesha kusoo dhawaataan nala aragtaan sida gabdhahan walaalahay maanta u qancin inaan idinku qancin baan rabnaa gacmo furan kusoo dhawaada nala arka meesha soo gala meeshan haddaad rabtid xitaa waa saxan kartid waa qolol badan maasha Allah kusoo dhawaada.